Yeah. Welcome to the morning breakfast show from the Real Radio podcast. Leo niko hapa na Manugu. Mapionies. Yeah. Makeke. Lakini wewe unaitwa makeke bana. Cheki. Wingi wa kiki si ni.
No.
Wingi wa kiki si ni makiki.
Ndii.
Yeah, cloud chaser. Siwanze kuandika ma scripts za cloud chasing sasa.
Ni kwa kiki na nani msichana anaitwa ni kwa Shakila tu.
Hapana, Shakila uovadu.
Niko nafikiria Shakila.
Shakila uovadu.
Huyo ni cloud chaser for. Nika alizaliwa tu achi.
But sasa mbona mimi hadi si story na miaka. Miaka pia si ndio?
Mia mtu watu wote wanatishana Shakila.
Ako 202.
Si labda ame grow excess. Ni mwili.
Ule by the way za Shakila ni za pata ako 27 anasafisha na 202. Alafu ni kama ame block wale mabishi zake wa area. Obviously hata comment aje hapo aje. Zio mset ame grow na yeye.
Wanajuanga.
Since 94. Yeah, alizaliwa 94. Anakuja kungora mbogi hapa.
Lazima msichana yani let her live her life.
But interesting part yake nilionanga ni ile unakumbuka ile live ya Extendela.
Yeah.
Ametumia remote.
Ah, hapo naye alikuwa ufahari. Hapo ndio alianza. Like that is where she started.
Na mind you, si remote ordinary, si remote kama ya GoTV. Unajua GoTV ni ndogo. Ni remote ya ile cam screen ya Samsung. Unaweza imagine hiyo ni remote gani? Alafu unadai ku compete na remote.
Anaanza to anywhere. In this Kenya unaanza to anywhere. Hapo ndo alianza.
Mbona siwe pia uanze na remote?
Ndio, creativity. Watu wanaanza na githeri and all that. Unaanza tu na kitu kidogo.
Ah, githeri over iliisha. Sasa si wewe umesikia stories za githeri tena?
Alipewa kazi na hiyo ndio iliisha. Mimi sijui.
Si amekuwa featured juzi tena na Munga hivi. Huu msee wa githeri ma.
Githeri ma ni yule alienda na kuvote.
Unaenda kuvote.
Na githeri kwa juala.
Sasa si ungoje elections za this year.
Sasa za this year atendi na githeri.
Sagizeri man by Zeni Cloud Chaser.
Zii.
Songa.
Si bada koyole. But wezi jua. By the way, wezi jua life ya wala si.
Wanezaanza
kuchase cloud. Adi sayi anezaanza. Aneza sema ati wabila mesota dini nini. Kumbe ni business. Sindio? Preza hizi kosa kuku appreciate. Bana hiyo ni. Hiyo unajua ni nini. Hiyo ni milestone.
Anasikia njaa, mtu anakosa kukula kwa nyumba aende apige elections. Nani anapiga kura hapa by the way? Are you voting? Are you guys voting?
Labda alitoka, wasee watapiga kura. Wewe Kevoni nini? Ni polling officer.
Returning officer.
Returning officer. Hey, ukihesabu kura za Ruto sio?
Unahesabu zote.
Utapenda this time wewe. Na by the kama hii this year sasa kama tuna vote, mimi nitabeba chai niende nayo. Niite chai man ama tea man.
Ni hapo itakuwa mkopi.
Eh? Zii.
Waenda beba kiti ukakae nayo kwa lana.
Sasa nikuwe chairman.
Beba kiti.
Mwenye kiti.
Na hivyo tu ndo utapewa cheo.
Ati hivyo ndo utapewa cheo kwenye kiti cha enzi.
Mwenye kiti.
Chairman. Lakini kiti, labda hiyo concept yake ya kiti iko poa. Julaini itakuwa refu kwa kura.
Wewe
sasa usimami. Una kana kiti kisoma.
Unaamka unaenda. Nice. Tunapea watu ideas. We're giving people ideas out here.
Yeah, but then unajua the sick. Ama sijaiona nini wenye physically challenged wakivote sana by the way.
Wana vote but wezi mweka kwa line. You know we consider.
Hizo kura zao ni za ule most likely favorite president mwenye ataingia. Juu wanachochanga ati acha wapelekee ballots kijani juu hawezi fika polling stations. Wanafika wanaambia wewe vote unye. Si ndio? Juu kijani hakuna media ni nini si ndio? Napewa dhao mbili unye.
Ndio ajaza. Na si wanachaguanga pia they also vote for special needs people like kwa parliament wenye ata replace, una get? Hadi si tuna votingi.
Kina Mwaura. Huu yeah. Mwaura nominated. Lakini like, anasumbua, anasumbua kuliko mtu ana special need. Huu msesi ali, usikie, hadi alitolewa, Isaac Mwaura, hadi alitolewa hiyo, alikuwa nominated MP. Nominated Senate ama MP. Alitolewa, lakini ni juu alianzanga tu kusupport Ruto. Akaambia wewe.
Toka.
Toke jingli. Puny yes. Atafti your whips. Lakini, nimechishit flani ya subuhi ati I have never understood how left-handed people make right choices. Nikarudi kudoz ni digest hiyo.
I thought they're supposed to make left choices. The wrong choices.
Nilirudi, unajua kichi ilianza kuni. Bethe mi spendagi kuona shit kaa hizo.
Sasa upendi dark humor. Hiyo ndio inaitangwa dark humor.
Hiyo kama hii brain capacity
inafanya ufikirie
ina generate kama hizo zenye nawapea mnasema mnafikiria what if kitu inafanya mimi nafikiria alafu niambie hiyo ni kitu naweza taka kuona tena
no way
kwa tu hivi kwa tu hivi hadi de fulani nilitutinga hapo nikuuliza wasee ati wasee wa Kano Plains bado walk down the aisle lakini tuendelee kwanza.
Let us continue. Oe, utafanya hapa tumedi.
Bethi unajua mbona kiki ya comment. You are ready.
Nashika.
Z, uja comment.
Si umesema ama niache, tuwa macha niache, ama macha niache, ndiyo hiyo. Uwe pindua masikia huku.
Sinasikia.
Lakini nikiza kuuliza, wasi wa meninga yuoga.
Mbona wasioge?
Si kuna creator huko, na creator unajua inakuanga na hot spot like ni risky.
Ushaenda menenga creator?
Hiyo swali yao ni
hakuna
easy.
Kitu kama hiyo. Miss Jane, miss kuananga kitu ina.
Mulipitishwa section yani creator?
As in your creator si ni your base plan, tu iko open plan.
Ni biggie. Yeah, actually ni kabla tu.
Ndio nadi kuna maneno za stima huko. Generation ya stima.
Nikaa vali hivi, si ndio? Nikaa kiva but ki wide. Kitambo kulikuanga na waba hapo ama tuseme rainy season, obviously, si ndio? So mkiazenda rainy season huko maji na kwanga imefurika furifuri. Alafu ai but zi hiyo maji inaweza kukosa kufurika. Unajua mwe inanyesha direct hivi.
Hiyo kitu ni iko hivi ni deep yani.
Ni deep. Si ndio?
Sisi tuliteremkanga.
Maji inaweza kosa kutosha. Yenye ina maji ina unless kuna inlet zingine.
Sasa hata hiyo hivyo si bado hiyo place ni kubwa excess mse.
Au
then uko on top.
Mbona uone?
Hiyo video yote hivi.
Mbona uone?
Mbona usione?
Kama una maono. But hiyo field pia wanafaa waeke playing ground by the way.
Hivi hana maono. Aje sasa. You don't have vision.
Visionizer.
Kwa kofia, unavaa aje kofia kwa nyumba. Tuonyeshe pia kisogo yako.
Bude, ulikuanga na Madrid yona sahi. Hivi sasa ndio utakuwa ukikuwa mzazi.
Walai.
Itwa dadi. Kusikia Jayden anakwambia eh?
Jaambia sio unatafuta pasipa.
Unatafuta ama uko naye?
Wewe mtaka.
Naenda niambie kibe.
Piga whip huyo. Utaandikeni ukijana hana fast bone.
Choke jingle.
Nataka kutafuta fast bone.
Fast bone. Yo yo yo.
Bwana unasikia uko mzee?
Aje?
Unasikia ukiwa mzee? You know kuna age nafika mtu anaanza
nataka nini nitafute mtoto saa hii. Ndio nisijipate maybe in the future and seven tazani kiwa 30 nipate labda nilikuwa na shooting blank.
Sasa blank si blank ujonga na mwezi moja. Blank si mso ujonga na mwezi moja. Si after manzi si nini mkisha dishiana after 1 month manzi anafaze ku akwambie akona ball 2 weeks. Sasa 2 weeks buda si bado unaweza zimake up na ukiwa 30 Sia tukiwa 30, 35 ndio utakuwa hebo. Si bado niyo 30.
Acha kumadvice vibaya.
Sahihi. Yasa, unajua ni vile argument yake ni kinda si haijani convince.
Kwa nini?
Unasema tu uzae sahihi.
Sahihi labda na take precautions for no reason.
Maybe. Eh?
Maybe.
Umejuaje?
Sijui. Sasa ndio maana nasema it's a probability.
Acha kwa hiyo
probability.
Ikifika 30 ndio nisijipate yani sasa.
Sasa unataka kujua kama uko na shida sahihi.
Si ndio?
Ah,
unajipata sahihi.
Ndio kama sina na shoot tu.
Wewe mzako.
Apata kaswende.
Tapa eh kisonono.
Kisonono kwanza. Yeah. Unaanza kutembea kama bounce. Ah, ndio budo.
Hey, vipi budo.
Ah. Yeah. Well,
risk
tu. Zitakaya mchezo.
Lakini successful people are those who take risks.
Again, sasa shida ni madema anataka.
Eh?
Madem. Ode mwako wa mwenye nta. Eh, wako experiment na ye. Demu wako wako nini? Natoa wapi?
Eh?
Na hadi sinanga time.
Kwani, nini? Mechi, inateka how long? Acha ni kuambie mechi. Acha ni kuambie tactics za mechi. Kitu take time, nini? Ni process. But actually, yenye. Ni less than a no. So, Jiggy. Hiyo ni kama, kusoma kuanzia form 1, hadi form 4, alafu unajua feti yako na 3 weeks. Mecheki? Hiyo ni kama kuprepare. Zii, sio fala. Maybe inamaanisha, kuna anything
unaishi,
beyond hapo.
Unaishi kusoma kitu na uta hii nini? We, bonge.
Ndio uko na story. Nimekuwekea juu tunapiga story na wewe.
Eh.
Tunapiga simu.
Shida na whisper.
Yeah.
Shida yake.
Wewe whisper. Una whisper. Na poko ina demo anaitwa whisper. Siko bie sasa, eh?
Unasemaje? Whisper na pako na kijana
nani? Demo anaitwa Whisper. Sasa ndio mpange na hiyo first born unatuambia.
Eh, mkaite Whisper. Ama Whisper.
Whisper na toa.
Whisper?
Whisper si hizo majina ziliisha hata.
Zii.
Bado ziko.
Mtu anaitwa Whisper generation.
Si niko na best anaitwa Whisper. Hadi kuna ule celeb anaitwa Whisper Faith. Munono.
Oh eh.
Oh Lord. Ako na madiabs kutoka hapa di Naivasha.
Wewe una move mungu na toa ajako.
Akienda Masai Mara, get A, get B, get C, ufunguliwa ndia ingi. Mind you, get B kwa hapa, get A, iko 200 meters away from the B. So zote ufunguliwa ndia ingi. Lakini zi.
Na ukuta.
Hmm?
Na ukuta. Bethe umeingia huko kwenye kuliko na chatel show huko ya place media.
Ah, sindio nilishutia first episode.
Na, wacha, uliingia peke yako.
Hiyo auditorium. Eh, lakini ni world class shit. Unajua ni over 1 billion, but ni 1 billion. But ni commercial, saa chache. Hiyo daily letter do. Na thao.
Si unalipa entry fee. Entry fee ndo ilifanya comrades tufuku uswe.
Wee, comrades wadekia katenia huko inje. Bezi yao.
Wee, kwa nini?
Nilingia huko.
Ako ka projector.
Nilingia huko, saa maartists wanakuja. Alafu nikaisha.
Hey, walikuwa na magari tamu.
Ni.
Ati walikuwa na?
Magari na
mutamu. Usike hizo magari.
The cars, woo.
Hizo magari ni wanaenda kwa kampuni yenye. Nyakwaya magari inadai kupromote, ama inauza magari wanadai kupromote wa magari zao.
Sijai ziona, hata sikuona kwa wana, sikuona Mercedes, sikuona anything.
Ni biz.
Unajua kusoma hizi vitu.
Ni biz. Unaweza fanya hizi shit bila kuwa na business mind. Sindio lakini. Lazima ukuwe veteran businessman.
Ni tricky. Shit.
pia unapewa cash. Juu wenyewe kutumia magari si enough. Hizo magari mnazitumia for around 1 hour hivi kutoka Thika hapa hivi hadi kutoka Nairobi
hadi hapa. You park, ukifika unapark.
Yeah, so lazima uongeze do. Juu per day kuhaya tuseme VAT kwa 5G, si ndio?
Ati 5.
V8.
5 ni kiasi, ono.
V8.
Si ndio?
5G's.
Ah, wewe wacha.
Buda, sikizi kila msana haya gari. Hadi hadi gari tunaweza haya hapa nje. Gani hizo?
V8 inaweza kwa.
Lakini V8 hiyo inaweza kwa ngapi?
Ni 10. Ukumbuki watu wakisema wakiambia huu the clue ati ile yake ati ni ya ku ni ya kahadi.
Ai.
Mahiras.
Analipia 10k per day.
Walai.
Ah, si yeye ni Zazi Amore ile yake.
Huyo huyo tunaweza amini si. Juu
ati yeye haya Deji.
The same car.
Hiyo ni BD.
Si ya save hizo pesa anunue.
Hivyo kwa wika natumia 70 G's. Bado mafuta. Ikini zapata natafuta. Zapata natumia mafuta ya 5K kupiga picha za wiki. Ndiyo mwane. Alafu na nini? Ana change. Ndiyo ata kama kukejani hiyo wiki mzima.
Anaeka tu picha.
Anakuwa relevant.
Yeah.
Na post.
Hakuna venye ma celeb anakuanga sherehe every single day. Am I it possible?
Hakuna. Sasa ulipwe 20k ya PR.
Utakuta
watu date nayo.
Mimi ufikiria wase kwani azinie kuna time anaweza tulia tu
hivi kidogo. Wanatulianga hata wanaweza kuwa ni wamerekodi na post tu.
So, baadhi kama calligraph nijaona yeye. Time akiti chill home na mtu wake na
mimi. Na bado
I lakini unaweza pata ali chill kitu 20 minutes.
Ah, zi. Kuna wale
wa unajua simu yako inakwanga ina blow.
Okay, niko na shughuli.
Yeah, simu yako inakwanga ina blow. Mecheki, maybe useme Leonard kwa kijana wekea plane mode.
Ah, kuna director you nini
zee, account. Eh, wewe direct your personal activities?
Ah, lakini una direct your accounts, social media accounts.
Useme social media.
So wewe unasema leo unataka family time.
Unaweza kuna like 100k bado udaikusikiza DM ka 20k. Aje.
Wezi sikiza. Ni hao huyo nani? Huyo mtu hukupangia.
Alafu watu wanaanza kusema ati wewe unaringa nini nini. Si ninyi mnampenda sana.
Eh.
Si atawaongelesha na press conference. Unye? Si ndio. Unye baadaye anaweza kupigia, anaweza kupigia di true call ilete Uhuru Kenyatta.
Aisi
wa office of the president si upigiwa anga na president direct.
Eh, lakini kuna wenye wanapigiwa na hii.
Inategemea state ya nini. Kama ni kitu ya process, utapigiwa tu na assistant wa unye. But kan immediate action. Wei. Yes.
Uko wapi?
Hello bwana Kevin.
Uko?
Kuna nini hapo? Unajua unye ha request. A requesting vitu.
Leta hizo nyama.
Ye kazi yake ni kusema. So ni action.
President
Budo nataka request ana request nini?
Show you with all my attention.
Ni plan nikakumbuka wewe watch kondai.
Missy watchman. So,
okay wataka. Watch the oval.
Eh, nimewatch the oval. Eh, naipenda zo.
Si ni Tyler Perry bado.
Eh, Tyler Perry ana kwa okay, honestly kwa
Tyler Perry kuna 130 something acres. Za studios. So within your studios, within wanaweza shoot movie yote hapo hadi ya flights within that space. Damagingia mzee wake hapo. Alafu nikaona at Will Smith akona mobile home. Motorhome ya $2.5 million. Lakini ni kuchachisha. Ina katrela flani hivi refu.
Uliona miguna miguna ile picha alikuwa na mijuzi. Sema
kuhusu nani?
Kuhusu unye. Ati amejenga nyumba huko Mau Mau. Ah, ati Mau Mau. Inaitangwa aje? Mau Range sama inaitangwa aje. Naifai.
Naifai?
Amejenga kwa kibu.
Kwani ameiba? Iyo msitu si yake.
Sasa ameiba. Si hiyo ni government property. Si forest zinakuanga government property.
Na ameka mansion.
Ametengeneza mansion.
Oh, wow.
But,
sasa miguna na mu expose.
Sasa wanaendanga kufanya, kuperform rituals gani huko?
Huko ndo wanaenda vacations.
Vacations gani? Unaenda vacations for?
Yeah.
Zi hadi Rwanda by the way iko na hiyo shit. Alafu na check payments za Rwanda. Ati per day ni 2.8 ni $2,800. Hiyo ni 2.8. Base flani hapo iko isolated. Inaitwa isolated paradise.
Mhm. Yafanya.
Mnaenda huko kivacation nini nini iko na
tukimo.
Mhm. Alafu ni Yahuden. Buda iko na gym, iko complete.
Kila
but 2.8 million per day.
Ati per day.
Per day.
Per day.
Per day.
People are rich out here. DGs.
2.8.
Yoni base labda ukitumia vitu kama towel ni nini zinatupwa, zingine zinabai. Si ndio by the way?
Si ndio.
Eh. Kisha tumia ni hiyo.
Per day. Na wewe ni mtu mmoja.
Wewe ni mse mmoja. Ah, hiyo ni kapo hivi. Kapo, but family inezenda 3.5 atole discount, sindo? Ya 1.3. Buda.
Ya 1.3.
Mm, sasi ibadalea 2.8 kwa wafanyi, 1.3 plus. Eh? Azizi.
Nanda na shanga unasema nini?
Ah, 1.7.
0.5.
0.5?
Mm.
Aje
2.8 plus 0.5 ah zi
0.7 0.7 ndio kama wamepigia discount ya
sini 700,000
Buda uko unasikia tu ta cheese Buda ushisikia una cheese hadi kuna sauna. Unaingia unastimiwa shit. Choke jingle. Unakumkanga ile sauna yetu ile ya kuweka maji kabaka ile uso ndani na ma. Lakini usikie nilikuwa natoka hapo buda vile nilikuwa nasikia.
Wiwi.
Nasikia ngatu brain.
Unatumia anga skin care gani? Method.
Unatumia anga yote.
Skizi niliachanga
zote. Expensive.